Boy, it just had to be topped off.
Sasikusikubuza awusisaukujuba mina ngumngani kamuntuza besijayive namkhunja phezu kombhedo sigudluza
Oh. Sasha, Upuba, Upuba, Sunday, Lamba, Sunday, Lamba, Russia, Vera, Lamba, 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 asiphelele baba asiphelele ekhaza awukhuzela abantu babo hey bathi siphelele asiphelele baba sathi vodka siphunze emoyeni siphunze asiteshi baba asiphelele baba asiphelele ekhaza awukhuzela abantu babo hey bo yizo abahlaba bali bayashove umshove 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 hayi umshove 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 hayi umshove 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 mina ngamshove umshove
boy, it just had to be topped off.